The condition is so sweet like bananas. Smell so good, chinanas. Panda inunkana ona kadansana. Dinumuna zulantima osakaona. Mandi pata chili chose ninga pempe. Miende nane kuliko simsandi dumpe. Tupilanga nipele kanga tinsembe. Zinalanga mbukula numundi lembe. Bile nchito munda manu ngati jembe. Dilime ngati jembe. Dime muka wendinu, ine ndine jembe. Chito apewela Mitsi mandita nandi ponda fumila Ndiku sangalala ndiku nyadila Sindu funo bwelela kumenda chukila Ndapula njerwa za moto I'm never going back in a toto Shimwemwe changa ngati ndawina loto Pinazi kumakala ngati maloto Ndikaona ya kale kale foto Koma lelo mandi pata dimpoto Ndime muka wendinu Ine ndine jembe Kususa ndi susa ndine Ine ndine jembe Kutala mutala ndinu Ine ndine jembe Dilime ngati jembe Ngati jembe Dilime ngati jembe Ndime muka wendinu Ine ndine jembe
Yeah.